Radio Pulpit, 657 AM.
Akangithathe leli thuba ekuseni kungolwesihlanu ngikubingelela egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Ngiphinde ngithi kukulithatha ke leli thuba ngibonge kubahle nhlapho okusiboleka leli thuba. Bahle Nkulunkulu akubusise, Nkulunkulu ke akwenze njalo, ungadinwa ke nangomusa. Mlaleli, sisayiphethe ke indaba yethu, isihloko sethu lapho sikhuluma khona ngenceku, a servant inceku. Igama engingachaza mlaleli uma ubizwa ngalelo gama lelo, ngamanye amagama ufana nomuntu olaphayana phansi, ongathathelwa ekhanda. Abaningi bethu futhi ke asisafisi ukubizwa ngalelo gama lelo lokuthi inceku, ngamanye amagama umuntu loyo umhlisa isithunzi. Kepha kuya ngezwi likaNkulunkulu, kubalulekile iBhayibheli elithi ke kumele sizithobe. Izwi leNkosi lithi ke oziphakamisayo uyakuthotshiswa, kepha ozithobayo uyakuphakanyiswa. Siyakhumbula ukuthi nangoJesu lesikhathi abafundi bakhe bephikisana basendleleni bebuza ukuthi ubani ozoba mkhulu, uJesu wayesethi ke loyo ozoba mkhulu yiloyo ozoba isisebenzi senu, and then yiloyo ozofana njengomntwana. Manje kusobala ukuthi even nale insuku esiphila kuzona, uyabona ngendlela kwenzeka ngakhona emisebenzini, kuyaliwa, kubangwa iy'tulo, kubangwa iy'khundla emaphalamente, kujikijelwana ngamagama ngoba omunye nomunye ufuna ukuphakama abonakale ukuthi huye. Nasembusweni ngokunjalo mlaleli, kuba khona lokho ukuthi abantu bafuna ukukhuphuka baye phezulu, abafuni ukusebenza, abafuni ukukhonza abanye abantu, kepha bafuna ukwenze njani, ukukhonzwa noma ukusetshenzwa, umuntu akhombe nje ngophakathi, akafuni ukuba yinceku. Now, ake sifunde ke izwi lenkosi mlaleli ke kuNehemiya. Sizokhumbula ukuthi ke abantwana bakwa-Israyeli baye benza ke isivumelwane noNkulunkulu. Siyakhumbula ukuthi ke leso sivumelwane leso sasayinwa abaningi esingababala la kule chapter 10. Mhlambe noma uthole isikhathi ukuthi ukuyifunda le ncwadi kaNehemiya chapter 10. Kepha ke awuthi ke ngifunde ke laphayana kuverse 38, kuNehemiya chapter 9 verse 38. Leso sihloko sithi ke abantu benza isivumelwane noNkulunkulu. Kuverse 38 bese lithi ke ngenxa yakho konke lokho senza isivumelwano esiqinisileyo, sasiloba kwanamatheliswa ngophawu yizikhulu zethu namalevi ethu nabapristi bethu. Ngamagama mlaleli, siyakhumbula ukuthi ke kwa-Israyeli bekhona izinto eziningi ezenzakalayo. Ama-Israyeli bavelelwa izinto eziningi, kwabiza ukuthi ke bathu kwenza isivume, ngoba kwesinye isikhathi uma into sezihamba kahle siye simkhohle uNkulunkulu, sikhohlwe nesivumelwane esasenza noNkulunkulu nasenkonzweni. Futhi ngokunjalo uyabona ngaleso ikhathi abantu bafika benza isivumelwano noNkulunkulu, siya kumkhonza uNkulunkulu, sohlala endlini kaJehova kube nje yayana. Kepha isikhathi umasiya uyabona kuyafayideka, abantu sebadonsa iy'nyawo ukuze ey'nkonzweni, abantu sebayihlalela nje emakhaya. Umuntu uyothi uyambuza athi, hey mina ubani ungikhulume kabi, into efana naloko. Ngamanye amagama kuchaza khona ukuthi ke asifuni ukuba phansi, sifuna ukuba phezulu ngaso sonke isikhathi. Ngithe kuwe inceku, leli gama elithi inceku kwabaningi libukeka esifungathi igama nje ekumele silithiye laba abasebenza egadini, noma silithiye laba abasebenza ebakhishini, noma silithiye labo abasenzela amawashini. Yabona mosidalelo gama lifanele labo bantu abanjalo. Ngokunjalo ke mlaleli, sonke kumele sibe laphayana phansi ukuze izinto zihambe kahle. Ukwebhana kungaphela ngoba sonke siyasebenza, siyakhonzana. Mlaleli, ake sifunde ke ivesi lethu ke Nehemiah chapter 10, bese ke sithi ke ukufunda laphayana ke kuverse, athi ke ngibuka ukuthi singafunda kuverse 1, verse 29. Nehemiah chapter 10 verse 29. Babambelela kubafowabo abakhulu babo, benza isithembiso nesifungo sokuba bahambe emthethweni kaNkulunkulu owanikwa ngesandla sika Mose inceku kaNkulunkulu. Kule viki elindlule mlaleli ngiyachaza ukuthi leli gama elithi inceku eBhayibhelini liphindaphindwa ka9. KuOld Testament liba kahlanu and then kuNew Testament libe ka4. Leli gama elithi inceku. Singazi ukuthi why kube 9 lingaphindwaphindwa kanengi. Kusobala ukuthi ke nabo labe bebaloba kuyachaza phela ukuthi leli gama elithi inceku. Hey, hayi mlaleli. Mina ngifuna ukubiza udokotela Dr. Zani, Bishop Zani, Apostle Zani, Reverend Zani, you name la magama a fancy, but uma umuntu azothi inceku, hey, kube isifingathi bavele bakuthatha bakuthela ngamanzi abandayo uphansi. Omunye aza respond ngendlela yokuthi akubonisa ukuthi ke akathanda ukuthi umbize ngalelo gama lelithi inceku. Manje lana ke kuNehemiah chapter 10 verse 29 izwi lenkosi lithi ke babambelela kubafowabo abakhulu babo benza isithembiso nesifungo sokuba bahambe emthethweni kaNkulunkulu owanikwa ngesandla sika Mose inceku kaNkulunkulu. We mlaleli, akuvume nawe ukubiziwe inceku ukuze uzokwazi ukuba sendaweni efanelekile. Ngoba abanye bethu sisiko sesimila impiko sesingababoni abanye abantu. Abanye bethu uma beza bazo consulta kithina sesiyabakhokhisa mlaleli, sibabize imali ephezulu ngenxa ukuthi ke angisiseyona inceku kepha sekuwumina engizokublesa. Bese uJesu athi ke namukelisiwe ngesihle, ngakho ke phanani ngesihle. Ufica ukuthi ke akusekho umuntu ozosondela eduzane kwami. NeBhayibheli sengiyaphathelwa kamsho. Phesi uyazibuza ukuthi legama elithi inceku likhona eBhayibhelini, ngiliphethe iBhayibheli ngiphinde ngiyoshumayela ngalo futhi. Kungani ngingabi nginceku? Weleke omunye angasho ukuthi ngiyinceku, kodwa izinthelo zobunceku, amafruit wobunceku buyabonakala yini ukuthi ngempela uyinceku kaNkulunkulu. La izwi lenkosi lithi ke kuverse 29, awuthi ngiphinde, babambelela kubafowabo abakhulu babo benza isithembiso nesifungo sokuba bahambe emthethweni kabani kaNkulunkulu owanikwa ngesandla sikabani sika Mose ini inceku kaNkulunkulu. Akwangathi mlaleli, leli gama elithi inceku uma lingasetshenziswa ngendlela efanele emsebenzini kungaphela izimpi ukubanga ikhundla, emabandleni kungaphela izimpi ukubanga ikhundla ukuthi umunye ungcono kumunye, umunye ungcono kumunye. Uma leli gama lethi inceku singalisebenzisa ngendlela efanele emaparlamenti nakhona, abantu mabangaba inceku bazokwazi ukukhonza abantu labo uNkulunkulu abanikeze bona, hayi ukuthi abantu bakhonze bona kepha bona bakhonze abantu, ngokuba umsebenzi lo uNkulunkulu asibekele wona inceku. Kwangathi uNkulunkulu angaselekelela mlaleli kule insuku esiphila kuzona, uNkulunkulu asambula amehlo ethu avuleke mlaleli, senze loko. But as long singenzi ukuya ngezwi likaNkulunkulu, izimpi ziyohlala zikhona, ukubulalana kuyohlala kukhona, ukuzondana kuyohlala kukhona, ngenxa yokuthi ke asifuni ukuhamba emthethweni senze isifungo sokuba sihambe emthethweni kaNkulunkulu owanikwa ngesandla sikabani sika Mose inceku kaNkulunkulu. UMose uma inceku, nawe iba inceku. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza, uNkulunkulu aselekelele kule insuku esiphila kuzona. Ngenxa ke isikhathi sengizolithatha ke leli thuba ngiliphindisele kulowo ongibolekile, uBahle Nhlapo. Bahle Intambo, sekwezakho. Bye-bye, lapho ekhaya mlaleli.
It's more than radio. It's a way of life. It is 657 AM.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064 530 0794-6805 or 0749-95-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles Dudoy and Danny Vambili, are ready to connect with you today.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.